wange tutende mukama katonda yasobola kulage kukubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo nayabange tutende mukama katonda yasobola kulage kukubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo abamanyi ebisoko bampane chepe ne bampita abudu nyine bakazi ate babakazi bampita abe abasala ko kugoba Mr. Money nakiriza nabola chintia mukama bameka busanga fuwane nimi uluzungu alogerera ne kumere nga ne mere nganda jiita fudu omulala mpulira jiita dina ayogera mangu achiita sapa atasoma abuntu njiita mere nene bakiriza wampana nkumo ntambuza abanene bajje bandabe mfukamiza abakazi ne mu makubo obwana bunsanga bumpita chebo abudumulachi nyine bakaji naye abange tutende mukama katonda yasobola kulage kukubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo naye abange tutende mukama katonda yasobola kulage kukubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo katonda yasobola kulage kukubo teri kyamanyi kisinga mukama ne bw'okuba ensaasi ne ziryabika nabeeyita abasawo batya mukama nakuluga gamba saba mukama onkwatireko eddogo lino ndiwe abe katonda wagaana liyiwa bbali neyevuma abasawo bamucokola katonda yasalawo kyoyinokola tumusinza engeri zaffe tuli bangi tuzukuka ettumbi ne tumutuma ti mukama kyenkusaba njagala mmane tuvunama mukama era ne twogera tugaziya emikono tusaba ddunda omulokolusanga abuukira mukama omusiraamu nkutamya ekyenyi mmulabe naye abange tutende mukama katonda yasobola kulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo naye abange tutende mukama katonda yasobola kulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo wali chanja ulu chisinga mukama intege kazazi manyira taragirwa saba mungeri yojobo ya gara alifu na mwama kurumbi ubo yogera katonda wa manyira teyenkanwa ne wofune chizibu nenya mukama chikatonda chonkoze chino sichagara asinga vyo ulira vine viduduma singa tusobolo mula bayali tukoye mukoti ya mukama tuwali jizinze katu wabira babina batutimula nabakwata obwana buno obutogera katonda kyusa muje otulabe otuwe kwese taata ffe abakwagala bw'oba oli mukazi kitugambe tubuulira enkula y'okusaba ddunda naye abange tutende mukama katonda yasobola okulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo naye abange tutende mukama katonda yasobola okulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo teweraganga nnyo ku kintu mukama asobola okukola ky'abayagala akulaga amasanyu ate n'amaziga katonda wamanyi zetya mukama mukama oli omuffe tuli bangi twewuunya engeri yo gyetulamula tukwawula amannya engeri yokutya omusiraamu ate yakuyita allah abakatuliki mpulira bakuyita ddunda abalokole bakakasi lya mukama tukkiriza ow'amaanyi aba mukama fenna gwe tuyina ensi eno yaligiramula namuza kisa allah nkusaba onnyambe genda sobya obyensonyiwe nsaba ssebo yompadde ensimbi era ndi bulungi nejja nennungi nkusaba ogimpe naye abange tutende mukama katonda yasobola okulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo naye abange tutende mukama katonda yasobola okulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo naye abange tutende mukama katonda yasobola okulaga ekkubo katonda wamanyi kuyise sebo bobo mukazi kuyise nyabo